genocide yakorewe abatutsi we ihorere mama we ihorere shenge we ihorere wowe wacitse kwicumu rya genocide yakorewe abatutsi we
ukwezi kwari mata guhinduka amaraso ababyeyi bahunga nani mamba ndi muto nkarira nakamba nese mana wagiye hehe ko twugarijwe n'ibibihe bibi cyane mururu Rwanda
ariko icumu rya runamu we mama we wirira guheranwe n'agahinda uri wenyine
ihorere mama we ihorere shenge we ihorere wowe wacitse kwicumu rya genocide yakorewe abatutsi we ihorere mama we ihorere shenge we ihorere wowe wacitse kwicumu rya genocide yakorewe abatutsi we
Namge ndirimba mbwira wowe ufite intimba iyo kudaheranwa n'agahinda dore Imana irakuzi muri ubwo bupfubyi ntiyagutereranye oya humura dore icumu rya runamu we cana urumuri rw'icyizere ruguhamirize kw'iyo genocide itazongera kuba uku